Dzina ḽanga ndi pfhi Ruth Mahlaule, ndi dzula Mamelodi.
Her name is Ruth Mahlaule from Mamelodi.
O fhano ndo ḓiswa nga vhuṱanzi vhune nda vha naho u bva kha ṅwana ane nda vha nae zwe a itwa zwone nga vhathu vhararu vhe vha mu reipa a tshi khou ya tshikoloni.
She came here today to give testimony on behalf of her daughter who was sexually assaulted by three men while on her way to school. Her daughter couldn't make it as she is a student in Univen studying towards a degree in health sciences. So she came today to share the story on her daughter's behalf.
So ndi fhano ndi khou livhuwa Young Woman Life ye ya konaho u mu tikedza nga nḓila dzoṱhe u swikela a tshi ya tshikoloni Yunivesithi ya Venḓa a tshi khou bva a fhano Mamelodi.
She is thankful to the Young Women for Life movement that assisted her daughter in getting the justice that she deserved and also receiving psychosocial support. Today she is finally a student at Univen.
Zwo vha zwi songo leluwa, zwo vha zwi tshi konḓa, zwa dovha zwa vhavha. Fhedzi nga Young Woman Life, zwo vha zwithu zwine nda ndi tshi zwi sedza na ene muṋe nda wana a na maanḓa.
It wasn't easy. It was a hard journey and emotionally draining for both her and her daughter. But with the help and guidance from Young Women for Life, the journey and the heavy lift was lifted off their shoulders. She is thankful for the support that they both received.
Zwino ndi khou pfa ndi khou livhuwa nga nḓila yeneyo ngauri ndi ṅwana ane o ṱanganedza. Ndi amba zwa zwino u no vha kule, ndi na vhuṱanzi wa uri na u shuma u ḓo shuma.
She is thankful and grateful that her daughter is now able to pursue her dream.